mawɗo e garke on ɗon kettino habaruji suka matoro studio kala gaddanta on gueccire mon hoko habaru ɗi ende aissa maddadde mum de abdoul fof mo abdoul
jamni walla ke aissa habaruji ɗi gadduɗe asao ende ga hettinantoɓe
nder habaru ɗi ɗi hanani en puɗɗo dow batu rewde ladde e jaa golle ɗe sukaɓe matoro ga nder sigle e ko citoyen rewtere pindol meɗen jeeya toon endanga en gaddan filla golle deme ko sukaɓe matoro gonno gaɗa ana wakkati fo en kantere fijoji men ko coñol ɓalle bandiraɓe ɓuran sukaɓe matoro keme ɗiɗo ɓiɓɓe leydi Niger imma leyɗe LAES gaɗuɓe golle nder sigila e ko citoyen to endan kolo semme haala batu o endan kaw woni awde leɗɗe mawɗe ɗo nder leydi Niger.
No jatti waɗi aissa sigila indiraɗo e ko citoyen o duni fa hande hen sigila noon mo joɗɗina duni fa hande hen gam gollude holla ɓi leyda ko muɗum renude ladde e jaaya muɗum hikka duni fa hande woni lawol aranol ko batugu enden iri muɗum no waɗe ɗo duni fa hande nder région Tilbury batugu enden waɗa gam awde leɗɗe sigila du non fa hande hen mo leydi Niger tawra hitane fuu. En kettino ko Sidi Mohamed ardiɗo fedde sawar ummatore leydi Niger ni haali dow majum ko Samira Rowafi waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Sukaɓe ummatore ɓe no tawa nder awuɓe leɗɗe ujunaji sappo ɗe nondu noon e kokkama andal dow belol wakkatiji dow ladde e jayeji dow yaade yeeso leydi dow coɗol ɗenɗan dow kawjaki himɓe e noyi ɓadeji hawjirte baka ɗum ndu wala lasara fuu no wodi fijo komin gatta nder nokkure nde ko watta himɓe nangodira fa wooɗa.
Bannira orgal sogeji leydi Amérique gomɓenon ɗo endan leydi Niger altine bittiɗo endan ɓe dilli leydi Niger ɗum maɓɓi du nokkure de ɓe tawa e jonde ɗo endan leydi Niger.
Non jatti waɗi aissa orgal sogeji galduni fa hande miccintinen himɓe ko tawa kana e jonde ton endan Agades dillol orgal sogeji galduni fa hande himɓe huɓere Agades ɗe endan ni nani belɗum majjum amma no wodi duni fa hande nder himɓe Agades ɓe endan ni ɓe beltaki dow majjum gam golle maɓɓe dari. En kettino ko Moussa Mamman waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Sogeji leydi Amérique iɓe gaɗa ko watta duuɓi sappo nder wuro Agades dilluɗo maɓɓe woɓɓe ɓe beltorake e mum woɓɓe dow no gonno nimsita
hande himɓe Agades keɓan fukko ɗano no hiɗiri gam olko loreji mawɗi e abiyoji ko sogeji Amérique wala ɗon kasa sagonga Allah kay min nanayi belɗum dilluɗo maɓɓe ba seɗɗa gam baale ñalowma duda ɗon keɓa ko watta ujunaji ɗiɗi yaade ujunaji ɗiɗi e kemɓe ɗiɗi
ɗuuɗal sukaɓe ummatore ɓeno takki no keɓa gollal maɓɓe hannden no laatana keɓe seɗɗarma Alhaji Aboubacar goto nder ardiɓe ummatore ɓe
no waɗa himɓe kemme nayyi ko wonno gollida e sogeji Amérique ɓe dillidu maɓɓe saɗormaji ko wowto waddi saɗormaji kewɗi no gam mbasa lasibama joguiɗo ɓaade nder golle ɗen nan ko hannden tawi wala gollal fuu ko watta hunde noon ko satti sanne
ɗuuɗal ummatore leydi Niger o fi no memanɓe koɓe gonɗiɓe ñaago woni gomnati leydi Niger tefanaɓe laabi burtorɗi
bandirawo jonkuma en jeeya toon endan boso nder région Difa en gaddan filla sukaɓe ummatore gomɓe no dema poivron sukaɓe ummatore ɓe ni eɓe tawra rafi ara gollitirɗe misali har ko darta birguiri jamani e ko nanni titta nani ko banni en lildo en Abdoulahi Mayno kodde ko ɗum firtiɗen ngal fulfulde
wuro Boso ɗuuɗal sukaɓe ummatore ko hokki sembe kan woni demal tattase hannden ɗum walana kowa e cuccuka ko demal tattase laatake hano gollal ko waddata jawdi waɗa dow ɓe keƴa ko e maɓɓe cariya mayna kazelma hoorejo fedde demoɓe tattase wuro Boso.
Sukaɓe ummatore wuro ngo koɓe kokki sembe ni woni demal tonkaje tattase nder mum ɓe kaɓɓi e ñiɓi no nduno eɓe gaɗa lumako maɓɓe demal tattase jomum no wawi heɓi ko ɓurta sakuji hemre hannden ni sakuru ndum wonana ceede nera ujune e hemre e joyi
hunde noon ko wodi nafaka sanne ummatore ɗuɓɓe no gonno ki'a caɗale dow ko ƴewata filla hano birguiri jaman din abba gana suka ummatore demowo tattase o
nder golle tattasey o miɗo jiya saɗormaji kewɗi cadirka essence e birguiri jamani o kan haaɗi minen sukaɓe ummatore min gaɗana koye amin kaliyiji miɗon gatta dande e gomnati heɓanamin lawol ko watta min keɓa essence on e birguiri jamani o e hoyirnam
hannden demmal tattase e lumako mum hunde noon ko waddata balla kasen durwida e jonɗe ɓolum ko sukabe ummatore no wadda jaki yeso dofi kawrol jawdi wurogon
bannira jon kuma wakati o tarpindol meden no en jeto en danga et suka ummatore gono kada deme kaliji
kabe ummatore de duni fa handen tawrane ton en danga ya e remude deme kaliji di en dan bibe gatta maro e ko nandi titta hono no wobbe mabbe duni fa handen bi iri dum walliran non ko watta duni fa handen mosala rafke yaran nyawre fudu misali maro hebo do en dal leddi Niger en kettino ko fadel alu waddi firtaade gal fulfulde
labi kesi ngatta di yeso har ko je watta filla demal maroji walla la wadi sukabe ummatore be wuro gaya dudal no gonno gada e golleji yakuba adamu horejo ummatore gadobe demal maro
di sambu
salasibama himbe leydi ga do hemre keppan je ne din fu gollal maro be gatta sa torna mawdo woni no kure to remete e rafidiyam kam min gondi amma joni ko min nani ko gomnati no yidi wonna namin nanga illito diggi don wadda fato geseji maro hunde non kono wodi sanne sukabe ummatore nati leddeji be wonna geseje mabbe
ngay fare hanse
handen andama ko leddi dandi wurono godungo andal sanne farfilla demal maro ka woni ko bana ibrahim goto der himbe pelle daniibe hakkeje ibbe adama fantini
la lutte pour l'indépendance
kettol hore leddi wuta hebeedi sana himbe kejore koy mudum ben non har bangere nyamdu bidon andi ko leddi gaya leddi non ko dungum no wodi sanne non duno himbe non ko no golle sanne yaade lebbi sedda salamdo jabi fu maru gaya no wurtoto
do di sigilaji gadobe demal maru ka woni ko prefet gaya commandant Moussa Salay o fantini
bon quant à la
doko darata sukabe ummatore ibe gade bawde mabbe fu e kawri be gadi ONG ji mabbe ibe domi tan nanganobe faabe putte gollel mabbe gomnati duda adi wallude be
isiran financier
doko jewata o sigila ko demal maro no wadan no kuje to demal maro wadate beide kasen dun dunna e nyibugo hano company ji to maro o wawta sokkede der wuro gaya
Aisa arko darta fijoji tenyul wali handen ni sekitino dan ko umuru janganta.
Jetira deni fedde mawne de region ko hawji filla doggu dada ko veloji noni region mo doso. E tigilake dada ko veloji der departement mo dogonduti kahe tibiri. Salif Ibrahim mo fedde sarawniya de dogonduti kanwoni arano. De lawol gotol golni hano udal doggino e veloji er doso e muyi e nata derbi eni doggu dada noni ko wada dey e kebay jakimu alla e veloji e kebay.
Dome en kantane habruji amen kuska matur metti ketnake on ketni men sai jangudi on kiyari.